Amani ni kitu kikubwa sana. Na benefit ile watu wanapata kupitia amani ni kitu kikubwa sana. So make peace instead of focusing on war and petty tribal clashes. Focus on how you will uplift the lives of the people of Marsabit County. How will you build roads for the people of Marsabit County? How will you build dams for the people of Marsabit County? How will you make sure that drought will never be a problem for the people of Marsabit County? Niwapatie hiyo wiki mbili. Ni wangapi wanakubaliana na mimi? Haya, na tukubaliane kwa sababu mmekuja hapa kama jamii moja, si ni kweli? Mutafute pia wazee wa Tana River, mutafute wazee wa Isiolo, wakae pamoja na nyinyi muweze kulete suluhu ambayo itakuwa ya maana.